Radio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Gagni Kanté to ɓoggi jande gafandu hala Mamadou Sama Sego jamnyali sakrabe kediɓe. Battu ben bangal battu po o toɓɓe mawɗe nayi ngoni ben ɗe kanankoɓe leɗɗe G5 Sahel e président Lady France kawri dow muɗum e on wattu goto o ben kawrital gongal holtingol metti fewde e kaɓitiɓe leɗɗe goɗɗe gonɗe leydi Sahel ngel waɗi ben to wuro po gongole leydi Burkina. Ley battu tatoɓo ben guɓal MAA landiniɓe ɗumɓe gaɗi noddago fewde dental guɓe ɗe fuf huncande hoore hewtagol jam e gondal. So mutere golle mbiyen dogotoro en l'hôpital Pongé caggal balɗe tati mutere yontere ƴaɓɓine nde battu maɓɓe na sarta yalla andude ko hani joktitede. Ɗi goni sembe kabaruji amen kikkiɗe hannde talatare sappo e nayyi lewru janvier hitande 2020. Bisimilla sakiraɓe. Topo toon leydi France kananke leydi France eɓe ben G5 Sahel kawri dow ben toɓɓe mawɗe nayyi sembinirde guɓal barkan bangal ben mangal paɗe en tem ɗiɗon e nogayo leydi France yo goto e ko hawra e dow muɗum ley batu o e on wattu goto o batu mawɗo goɗɗo waɗi ben to wuro po ngo leydi Burkina Faso wonande sukaɓe jeyaɓe hirnage runde Afrique yalla hultinde mette maɓɓe fewde e kaɓitiɓe leyɗe goɗɗe gonɗe leydi Sahel ngel. Keɗɗanna ko heɓani en Lin Moussa Diallo dow fasitango Oumar Waygalo.
Ko nayri bangal haɓude e guɓenotirtoɗe diina ɗe ɓe ƴewtoto yalla hono ɓe kaani yurwinirde soldat si en gomɓe le G5 Sahel kañeɓe barkanɓe. Ɓe ƴewtoto du mangal paɗe gomɓe le lefol ngol yalla hono ande muɗen kaani ɓeydirede dow balligu Union Européenne Union Africaine kañe sediyawo. Ko nayri bangal leydi Mali ndi ɓe ƴewtoto yalla hono laamu hani yurfitirade le nokkule ɗe fur. Caggal muɗum ɓe miccintini jamare nde hono balliguji adnoɗi ila le décembre hitande 2018 no ɗiɗo balli guji kani waɗirede adnoɗi nokkunodirteɗo Noxot. Le lewru juin waroru ndu ɓe gaɗan batu maɓɓe nokkunodirteɗo Noxot. Micciteɗen wiide wakkande G5 Sahel waɗi batu muɗum dow noddago Emmanuel Macron yalla ɓe laɓɓinano golleji maɓɓe ɗi gorri le Sahel ngel on ɗo wattu fu batu goɗɗo kasen waɗi nokkunodirteɗo poole leydi Burkina Faso. Sukaɓe leydi Mali ɓe leydi Burkina ɓe leydi Niger Kodowar kañe Tchad gondi hawrtinde le oɗo nokku faɓe kolla metti maɓɓe fewde e soldat en cakaɓe le lefol Sahel ngel.
Lugotoɓe yogaɓe kay kuliti wiide kawrital pongal waɗay weltere ko heewi mbiyen ewi Ibrahima Mayga mo mbiyen gollirde ISS Bamako ko ɓuri mbiyen huccinde hoore woni gollidal hakkunde kaɓitiɓe en gonɓe toon e kañe guɓe barkan e G5 Sahel dow hinnade golleji ɗi no fewiri. Keɗɗanna ko mbiyen halni e téléphone Ousmane Dikko dow faccitango Oumar Waygalo.
Dabareji piyaɗi hakkunde laamiɓe lefol Sahel ngel ɗiɗo dabareji kaani ɓamede ko mbifa minitere ngaɓe teme ɗiɗo e nogayi ɓeyde e fedde barkande ɗum windama fewde Union Européenne noɓe kaani faabirade opération Takuba. Wattu joni ɓe ƴewtoto hono ɓe kaani rentinirde bawɗe maɓɓe le lefol littako gourma. Won aadiji ɓamanoɗi ɓe ƴewto yalla hon ɗiɗo aadiji kaani tabirede ko leyɗele Europe ɗe aadinoko. Caggal muɗum ƴeewe ko nayiri bangal minitere en kañe yirwere.
Kala jiɓe ɓeydorade faamu mbiyan dow heƴoji sijo tamani ne mbawi nawtorade bembal WhatsApp numéro o woni 76 62 88 51. Bangal wiyamuma mbuɗu yaɓatake muɗum yo 37 321. Jam dewrolɗe ndenago wonno sisli batu mawɗo mbiyan tatoɓo guɓal MAA iwde sappo yaade sappo e ɗiɗi lewru janvier to Berton le région Tumbutu. Landiniɓe mbiyan ɓe nawtirki ɗum memude haala dental kala guɓe murtuɓe hiɓe ɓe bangal walde wotere politikaku. Mbiyan keɗɗanna ko heɓani en kejawɗo amen to Tumbutu Boubacar Djité dow fasitango Ousmane Dikko e Aminata Dial.
E wideraniɓe kabar muɗum yo tabagol aadiji ɓama ɗiɗi fa ñiiɓa deƴere junninde. Mamed El Moctar Ramadan hoorejo fedde daraninde batu o wonko sefi keɗoɗenmo
jan dartateɗum omo fona hani jokkude e golle majjum hedde anniyaji lobbi fa accord o moƴƴina. Bangal yimɓe galle ɓe homo fo waɗa ko wawi wata e hakkille muɗum e jettiraka e gondal.
Heedi jeyaɓe leydi Niger kana mbirfoɗen e finatawame e tabayiji meɗen kiɗɗi e tabayiji meɗen fañiɓenna gondal jam jaratongal Alhuseni Chehu gorko ko daranido finatawa le Niger won ko sefi kerdem mo
ma mareke
pandargal mon woni turtoden e finatawa ngaji meden di ko watta en yimbe wontunobe abadan tawe tidalo fu wala hakune meden ko buri duubi temdere en gondino e jang so en turtika o finatawa gondal meden hebet
e wi madam bushra anadif non hore je rewbe maa kana rew juude mu en nanne le dabare de ernde yela de ere duumina ana hewte kerdem mo
ko min jiido e jam sabi so jam wala yiri wer war ko buri duubi kewde eden o basi du yoni timmude saka hala ma hakkune bibbe ay ko min jiidi hande o deejer fa nde deejer warta sona rewbe be beydo
deejer wawa lata de fey so tabbibe leedi mali fu ngadaali hen juude mu en ila tumbutuno Boubacar Djité mo studio tamani
yontere jabindere doktoro en l'hopital ponge ngadi non mutre golle baddi tati himmeji mabbe di na pawi non do kawral be nyande jena lewru avril hitande 2019 jangu sappo e joy lewru janvier be ngadam batu yalla akuntande hore ko hani joktitede kedan nako Fousseyni Koulibaly horejo syndicat o halni e telephone Elizabeth Mohamed e do fashtango Ousmane Dikou
bonjour en nandora ka handen kabaruji latagol batu ji wanda batu wadan jango non kany wawide hollitinde so men puddam dabareji goddi famen kewta data moyaji amen di gouvernement handen do gonden do no worri handen ni so wayde kaaki gollirdi tentiliidi fawarde du le gollirde amen de tampereji nyawbe gouvernement wala nafa fay goto sukkudi no wuro mudum fewde e darta moyaji suudu dotoro fonsen do
studio tamani yo faabal laamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
se ngarte le kabaruji der region waji amen di ambiyan to kulukuru tun no mbiyan hakke chapande nayo sukabe karuti e jande e famu do humtangul hore golle ambouche e kanye margal liddi fanda mudun e wi landini be dum be woni sembinde bawde sukabe be bangal gollande hore mabbe yo mijo fedde sigida kanu kulukuru to seguton hultama wide mbiyan temedere e nay le temedere woni temedere e nay le temedere dum jatt non woni ko mbiyan do golla le imadra fesagullo tedade nyaw mbiyan mbatu koyde iwde noga e didi tugadi noga e joy le novembre hitande 2019 ido jatteji di martinama kumpa kenyan sapo tati lewrundu wonande fedda hininde fesagullo region o de huliti wide ko badi mbiyan unyaaji sapo sukabe ngoni pesabe e do faba jawdi pelle MS UNICEF Bangal ko buri milioji chapande jetti joy calcifa en timdiran kabaruji amen hande di to en songotun hultama wide joy en kabodde jetto be anditaka mbadi be mutuji balke kenyan mobilaji yimbe nanuyno be lumo fafa seda fuji kulti wide kalisi mabbe mbien e kala jawdi dibi jogi non tetama ka yonki fuf heddaki hen fay goto dun mbien barmali e donc e mbien e moram bistinde on kabaruji amen sembe kabaruji amen hande andon batu poton tobbe modde nay gonno kanokobe mbien ko kanokobe ledde G5 Sahel président Lady France kawri do mudum e on wattu goto on ben kawrutal gongal hultingul metti fewde kabtibe ledde godde gonde le Sahel ngel wadi to Europe gongo le leddi Burkina le botu tato bo ben gubal MAA landini be dum be ben ngadi noddango fewde dental gubede fuf hunchande hore hewtagul jam e gondal so mbien murtere golle dogotoro en l'hopital ponge tiagal balde tati murtere yontere jabbinede botu mabbe nasarta yalla andude ko hani juktitede mbien dum timita kabaruji amen hande ka do e sere yotere meden wawanende